bamwiba ati ndi mwana wa Kongo ani ndi mwana wa Zambia. Anko Zambia. Boss. Haya ya. Anko Neko. Ndine ya sarambu mbutunga muram. Ndime mani micho. Sini boss ni boss.
Baila lapa. Biko tindi me. Yeah yeah. Deka bungula.
Come on, man, what the?
peki peki mwana bama peki 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 mwana bama sunu waturu watu wana wenu peki sunu watu tawara tawana wenu peki kama mwaga watu kuma kuwa peki kama mwaga watu kuma subira peki hello watu senti marambo
kubana gaina
Fodi yeti kukwenda original
posse Kole wa kutinda nure mupati mumu wai
Nuwa maranga wana
tunuri peki tulimura wome
Matitora musi ya
peki Chovana wawe ni tulapenda kuno
Elo socha kunyimwa
Peki chovana wawe ni iwaruto galega
Hai ya ya Anko neko Nime asera mbumbu tunga mura Nime mani michu
Nime mudoti na Umalila ngoma Aunguzu neko
Kote imunyati wa kukwisho
Kaungula
Soko soso kumungwa Elo kifti kutamwe Chairmani wajanga Elo sani di Ushi Jennifer Innocenta Iwa fire empire Chirundu na Mose Superboy Tessa ule Panadio Was Real money
What?
Mr. Bruce Shifwe Shifwe na mwala Mutuzi Lord Ya burukutu burukutu ma Vamusau kumunduru nduru Kulimani kukutete Elo 50-50 rusak What?
Nime mutote lati Bangi bala tindi mwana wa Zambia ani ndi mwana wa Kongo